hay'adda Ifra Foundation oo wacyigelin ka saabsan koorsada gudniinka fircooniga aan soo biday arday walku baradayaan hana ku mid ah iskuulada magaalada Baydhabo waalidiintii way ba ujeedka wacyigelinta hay'adda haytay in markaas lagu horseedo saameynta dhibaato uu hana ku mid ah bilaanta ka haya gudniinka fircooniga iyo jiraan dhaqamo iyo aadooyin aan gaare oo markaas ka dhaqmayaan bulshada ka shalnoo gobolada dalka aan koreen ko ku mid ah maamulka hay'adda Ifra Foundation way ba sharaxaad uu ku bii ujeedka lagu laay wacyigelinta
intiina ha gud biino wacyigelinta aan ma ku saabsan taa gabdho fircooniga lingwidaw diiniyan horta banaantaw meel raay maya fircooni isiin ma ka saasan lankii ilaahay nama sheegay sheegay linka maga dari meel raay intiina ka dhaqanno soomaali ahaan iyo diin ahaanba horta inteena galo karta na anfacaasew taas markii la ku baho gudniin fircooniga dhibaatooyin badan leh siiba gabdho dhibaatooyin fara badan leh meel raay dhaqan ahaan baan lahayna una gabdho markii la gudo meel inta daree wala raaw tolliin dhammaankaas meel ku yaabay gabarto xalay iyo qaangaarka nagato mase waktiyada caadada meelo markii la deero intii dhibaatay zaa'ida kula kulanto saasoo kale meel ku yaabay xilliga dhalmada intii dhibaatooyin zaa'ida kula kulanto markii suguudda meel fadhay soomaaliya dhan gaar ahaan koonfur galbeed Baydhabo intii liis deersiyo silin carabtara lahay liin jooji lahay dhaqankaas qalban guracan gudniinka fircooniga diintana oogolaayna dhaqan ahaan soomaali ku dhigati dhaqankaas intii lagu tanaasulo sunnada la raho si ilaahay jidayna nin ogolaaday intii unan ka dhaqan saasoo kale maadaama waxbarasho la ka jaro gabdho meel ku yaabe jirshiyo yowa furan ah dhibaatooyin badan ha ku deerto dhibaatooyinka meelaha ku deerta daraadiya iyo probleema mase xarumna caafimaad maraaso intii waxbarashada hakad ku galo mise maalmoogaasiya xilliyaas ka jarto naftirsha intii waxbarashadii kooy waayto a xaadir waayto dhibaatooyin mise xanuuniya dareemaso marka bulsho markii waliinshaaga la fagaw mase la dhisa la fagaw jiilkii yaryar sida ardayda meelalaha ku bilaabee dhisidda isiin hadda la siin sheegee isiin la fagay meel la raayi diirsidaan bulshada dariskiin waalidiintiin iyo qof walbaba siliin jooji lahay falkaan mase gudniinkan fircooniga
dhanka kale hana ku mid ee qayb ogeyshal duwanaayee ku qayb galay kulanka wacyigelintahay ayaa sheegay in doorsho ay ku qaado doonaan sidii lanku horseeda lahay caqabado uuse markaas gudniinka fircooniga ka haya bilaanta
meelahan qowday ardayda han qowday ku baadisha geekana mahlin qowdahaye waalidiintii maadaama meybwa bulshada meybwa meel kasta lafdhabarka waalidiinta yihiin marka fariinta meyba limbahanya marku intii unay la dhagangeliyo oo idoogin lalaseedo meybwa aha la roojiyo maadaama meybwa lagu hadalaya gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga meybwa aha saan hadda ogsana soomaalida markii la ro gaar ahaan dadkeen iidanka dhagamaayan
magii la gudo oo la talo oo baantii dhaagteeba labaatan berigii dhowra fadhiyaayaan
marka may rajeynaya hadday ilaahay ogolaaday inay guud ahaan isla gaadana fariinta gudniinka fircooniga walfayla ma ah islaamkana ma ogol diinta islaamkana ana ahaantay la kulame may la kulame gabar oo wal gudeen la ehre walbalenka reebna weliba jirkiisha haddaaf leen gurguri yaada cisbitaal galle berlin daawey la waay waxyaalo badan negative marna taase way inka dambeytay la kulamaw gabareen noocaas ah oo waali jeena gari wal oroose la ehriya jirta wal oroosi walba ma jaraan madan maata wala la kadidheji i tolmaan i wali meeko gabareeti makaade korta wala soo be korta male walba ma hayto hadda qaliin leen qaadayeen cisbitaal la jeeyeen luqo shagaayo la gale marka aqaladaasna may ku dambeytay fircoonigaasay la ka dhiiridi marka waxyaalaha hadday qaabka leenku talagalay saddex gumeelood hal meel gabreetay intay lagu hagaaji leenku talagalay hadday suku duwan leen soobe aqabad badan la kula kulme marka may rajaynaya inay fariintana sadhabahasiin deerta qolooyinkan Ifrax Foundation ina barogaraamkii hadda wadaan kuma hadnagaana.